leo na wa wanangu leo na wa
oa oa
mimi leo na wa
oa
oa wanangu na wa
oa oa
mimi leo na wa oh baby mimi nakupenda ujue nakupenda mwenzako sina mwingine we zaidi yako hilo naomba utambue walai ukiniacha utanitoa roho yangu usinipeleke mputa mputa hivyo mwenyewe kwako najisalimisha hata waseme nini ndo nimeshafika hivyo wajipange kutugomanisha mimi leo naoa leo naoa wanangu leo naoa
oa oa
mimi leo naoa
oa
oa wanangu naoa
oa oa
mimi leo naoa ile siku imefika yetu mimi na wewe mpenzi chakula ulichopika na mashairi ya mapenzi kimenifanya nitoe posa uwe mali yangu lazizi tabia tutazirekebisha nakupenda nishakuwa chizi usinipeleke mputa mputa hivyo mwenyewe kwako najisalimisha hata waseme nini ndo nimeshafika hivyo wajipange kutugomanisha mimi leo naoa leo naoa wanangu leo naoa
oa oa
mimi leo naoa
oa
oa wanangu naoa
oa oa
mimi leo naoa we tini wewe a singer kitty kitty a baby mine humaira mwanangu line sude juma mwina watoto wa sisi magari mapya awe mwanangu Kevin Wayne and Eddie nyama awe mwanangu Lama wa Ubungo msalimie mwanangu Zaki wa Ubungo
Bashabu.